Genie X Double Six.
It's Bryox Spicing.
Kupata mtu kama we, nilale lale kifuani, kichwani anitawale. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we, hata inipa burudani. Hivi, oh baby, hani, nasikia baridi mimi. Oh baby, hani, nasikia baridi mimi. Oh baby, I need to see a body.
Oh, oh. Hatulia tulalikuwa unu mara waponza uganga. Uone tasura za mbaya. Wananitaka misotaki na kutaka wewe tu. Wakinifata na kimbia na kufata wewe tu. Asa ukitaka minili amua wewe tu. Ama nitoke dharani niseme I love you.
It's Bryant Spicing.
I love you.
The Spicy Fingers.
Nadia, Nabahati,
when you wangu, sweetie, uhai wangu, wangu, darling, roho yangu, yangu, baby, umeziteka fikra zangu, my baby, nikupeleke juu ama chini, sina kupenda tu. Je, unapenda ugali kwa maini? Siwe ndo kuku kuku, mindo chipa. Wanauliza ni nani ananilisha na nuna. Wanauliza ni nani ananifanya na vino. Wanauliza ni nani ananilisha na nuna. Wanauliza ni nani ananifanya na vino.
Uyumu timu kufiti nenda. Baby, not Mjishi wakukira Ariko nuju jenera Such an angel from above yeah. Baby katu jende Michigana kuje far away
Oh, pepo ya kutamani tamani viela vyao na kime ya pepo ya kutamani tamani wishepo vyao mara ngapi baby minaleo nani bembeleza kwa mwenyewe unalia na kubembeleza mi mwenyewe
wao hawajui watu waje
tafadhali mayo wangu nipunguzie
utamu
taratibu mayo wangu nipunguzie
utamu
basha nifata
nikawakata
basha kufata
ukawakata
ilele minowe ilele minowe
Jimmy X double six
for this love going mental, baby. Crazy over crazy, baby. As you know, na kupenda, baby. I don't wanna lose ya, cause you give me everything I want. I know you got me now. I don't wanna lose you.
Mapenzi yako yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu kwenye mani na wewe acha nifumbe macho na kuna wewe na kuna wewe tu wewe
it's DJ Bryox
wewe
the spicy fingers
na kutaka wewe tu wewe wewe
najua wajui, ah, ila watajua wajui. I belong to you my love, and you belong to me my love. Hawajui kama nimejipata na vile kwako sijiwezi. Nimekamatika, wanatushanga vile nyota zinanga. Ninawe hawaishi viranga vile tunapendana minawe. Hamjasema bado, hamjasema
na
mtasema,
yani mpaka mseme
tunajumpenda mwezenu sioni sisiki.
Bado mjasema,
hamjasema
na mtasema,
na mtasema,
yani
mpaka mseme.
Hey bwana, niche Slim Boy aka Slim Boy Official. Yeah, nime chill in a DJ Notice.
Baby, baby, njoo kidudu kwenye macho mweza kona vijidudu. Isioni wengine hawani usu, kwani wewe baby umefuzu. Mi amor, mi amor, tell me everything and I give you more. Te amo, te amo, moyoni mwangu uko peke yako. Kwenda nitakwenda na wewe tu, takwenda na wewe tu. Kila nachofanya nitafanya na wewe tu, mpaka washangae. Hawajui kama nimejipata na vile kwako sijiwezi. Nimekamatika, wanatushanga vile nyota zinanga. Minawe hawaishi viranga vile
DJ Notice out of Not Nice Entertainment.
Bado
mjasema,
mjasema,
kunipa Sikuizi shasa hawa takuchiti Nyumbani ni mapema tasifiti Nona mapenzi na hiyo na fura Tena na nenepa Kume kupendwa ni amani na Naliweka wazi soko kini Ishara kubwa na nunyesha ni fura Ananipa mahaba siyo ya kukopa Mwenzenu mi nimeangukia Shemeji enu malisafi so mchezo Huyo si mwachili na mshikilia Shemeji enu na mpenaga
Akisimama, akisimama wa Mbele nyuma wa Akinama, akinama wa
Huyo mrembo ni bala bala
Ni ye, ni ye
Selecta no atis
Yes, roho yangu mimi Wewe bro Kwa udavu ni Wewe bro Unainiwezea mimi Wewe bro Unainipatia Wewe bro Naona gawini shape Moja moja wakitondosha Ila siwatamani Mie wewe nantosha Wana kujaga wenye vibunda Wana ringisha Ila siwatamani Wewe nantosha Unapanga baby Wana shuka baby Oh na 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 Waniweza baby Unapanga baby Wana shuka baby Oh na 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 Unaniweza baby Si unajua kipenzi Yote hayo Bila we siwezi Sina nyayo Utembea siwezi Hapo hapo Ndo meniwezea Ndo menikolea Ndo mana nataka ujue Miro yangu
Wewe po Wa ubavu ni Wewe po Unainiwezea mimi Wewe po Unanijulia Wewe po
Na Nice Entertainment
Natunga na bandama Najisi fura nikikutazama Na yorangi ya fedha Venye unapendeza Na ipite usiku wa mamchana Na waza tutu kikutana Venye unanibeba Ukuna nikoleza Niko na mani Niko niko kwa moyo nishere Niko na mani Tangu niwe nae Moyo nishere, niko na mani Niko, niko, moyo nishere Niko na mani Tangu niwe nae Moyo nishere I'm in love with you Yes, I do
Notice I'm a big girl, I'm happy When you drop a tune in the party Hey, you know what is Drop the tune there That one is up
Itapita pepo la hasira Kununa na kuzila Jua wewe You're my only one Na kuna furaha Tofauti Sitabadilika Mimi ni wako kwako Nimefika fika Arabika nimeitika La 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 Nifanyi wako halali
Na mini mekwita kwita Mana nimefika fika Na la la Na kufanya wangu wa halali Niko na mani
Niko, niko, kwa moyo ni shere. Niko na amani, tangu niwe naye. Moyo ni shere, niko na amani. Niko, niko, kwa moyo ni shere. Niko na amani,
tangu niwe naye.
Moyo ni shere.
Kanivunga, kanichanganya sambare. Jina sitaji, ila nampenda penda sambare. Hey, hey. Kifua kajazi, huyo mtaka. Natamani kutandia, huyo mtaka. Shambani tukingia, huyo mtaka. Nguwa bandi, huyo mtaka. Natamani kuambia majesti watanibia. Naipenda tabia namba yote anasinzia. Manu, manu, nafurahia manu. Manu, 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 nafurahia manu. Manu, manu, nafurahia manu. Manu, manu, nafurahia manu.
Yo, ayo, ayo, this is your girl Tally, and you're in the mix with DJ Lotus, straight out of Not Nice Entertainment.
Na mengi sijasema, mengi sijasema, na mengi sijasema, jinsi ananitekenya, anavyonipa mabema, usiku ananipa tena, saniwambie penzi tamu, akiniita wangu wangu, leo nimekupa ofa uje kwangu. Na mkuta kajano wa miguju, uko nyuma kajazia. Natamani kudandia, na ukweli sobandia. Yote yana nipatia.
Natamani kuambia, uyo mtaka. Majesti watanibia, uyo mtaka. Naipenda tabia, uyo mtaka. Na mkarote na sinzia, uyo
penzi lako that baby.
Odali, odali.
Weli rembe penzi letu liwe shata sharti.
Odali, odali.
Nino geshe honey love, asumini uturi. Na utandike vizuri. Oh la la. Tuwakomeshe nye wivu. Tuwachonga ngenga vipuri. Tumelifunga kufuli. Oh la la. Huba kipenzi. Menjoi kwa nape. Weleo nifunge kitanzi. Kwengine sende. Yes I do, I do, I do. Yes I do, I do, I do. Baby yes I. Yes I do.
Ever since I found you,
yeah. Not Nice Entertainment.
My life don't turn around, yeah, yeah, yeah. For so long I've been searching, girl. I think I found one, yeah. See, look what you did to me, baby. I love you give to me, baby. You give me energy, baby. Everything that I need, I see love. Girl, I know we need you. Girl, I know we need. Even if they say that I'm good to be with you. Girl, I just want to kiss you. Please take my hand. Make a put a ring on my finger. Baby, tell me.
Yes, I do. I do. I do.
Baby, yes, I do.
Yes, I do. I do.
Girl, you do.
Yes, I do. Oh baby, oh baby, oh baby.
lingerie, I take photos. You want some more, he likes the buzz. Me, I like a spicy life. Diamond rings and plenty girls.
This is how I'm chilling, chilling. I for a city, city girl. Just a fancy life we want. All we got the money is for.
This is love.
Kesha na wewe, kiliwa sana.
Paradise,
said you like her. You're sick, so the vendor. You know I'm on the right party, yeah, yeah. You know you like it when we fuck. I know your body. So you're just on the center. We're getting lucky together, but baby go. Put you in reverse. I don't wanna see your eyes, show me your eyes. Baby, don't you realize you got my crush? I'll be one thing is take tonight, baby, tonight.
Perfect akijagalika ukome godi saitika matumeze kama fika kata shoki jagalika ukome kukumpita kata shoki jagalika ukome godi saitika matumeze kama fika usiependa kesha fika kata shoki jagalika ukome godi saitika matumeze kama fika usiependa kesha fika. Yani leo najaza meza na chutaka tuwe nduki kibati. Yani party after party na tu enjoy mana kuishi ni bahati. Unapitikani wewe zina vinyama nyama utasema meshe kaki. Yani ni pesa yako tu unapiga unaacha mambo ya I love you wazitaki.
Unasahau misoto tushazunguka kwa ukoko. Leo tumeyapata maukoto hatulali vitanda vya moto. Unasahau
achia njia ni pite, wenu weke biti. Ola njele wa yaga usilete zipi. Hauna disa, una mziki ata weke kiki. Nitema kufanya mambo mengi kuchange. Kujenga maisha home, kupush mabenzi. Time ya kupari kila siku weekend. Time ya kukomesha wenye chuki hawa pen. Nasaka saka mademu, sina saka hela. Mwisho siku wata mademu, natafuta hela. Mbili unataka show off, una hela. Ikija bili mezana, chusa kumborela. Hela nafanya dunia, nasungu karamu. Shili, dola, yulu, pound. Hela nafanya na kesha kwa touch sound. Umziki ni mokopesha na kudai chao.
Oya vambia vambia go go go. Oya vambia vambia go go. Tena mevalia na usongo go. Asi tia gia tia gia go. Now look at me now. Shine just like the stars up in the sky. I'm feeling free now. No they can't stop me, I keep going high.
Oya vambia vambia go go go. Oya vambia vambia go go.
Nobody knows tomorrow. Yana get tumbo jila kigodoro.
Ivan
kulenye mgogoro. Shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, toto na kasoro. Yuma deja mbere kiza totolo. Shagala, bagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare. So care, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare. So yeah, do I look like I care?
DJ Ivan.
It's a holiday, but I'm not celebrating. Life is everything, my friend.
Ananyoka, umana na ugopa. Ata nikikuswa na jana. Uko nilipotoka, mwanzo nilisha soda. Utafuta amani, wala sio pamba. Sikufikiri na kuwasaka. Tena sio pamba. Sikupendi, hakupendaga.
Kwenye mambo ya malafi gazi. Kwenza konisha kiva, oh kiva, oh kiva. Kwenye mambo, siya kupendana. Kwenza konisha kiva, oh kiva, oh kiva.
I need you. I need
community.
Hey, yo, what's up, good people? My name is Abby Mickey, and you're chilling out with DJ
I do my best, not when that is.
Naonekana nimesha feri test. Naona kinoma noma unanichesa. Kosa si kosa unashtakiwa kesi. Na mimi bado nakupenda. Bado naona tunaweza kuenda. Na tunayo nafasi ya kujajenga. Channel yetu imeingia chenga.
Kushua kama nakupenda tena. Kosa ninye pombe nione kama takumis. Sikushua kama nakupenda tena. Kosa ninye pombe nione kama takumis. Sikushua nawe. Nawe nawe. Sikushua nawe. Nawe nawe. Sikushua
kama shida mize.
Nawe nawe. Sikushua nawe.
Sikushua nawe. Mr. LG.
DJ Saw, DJ Saw.
Don't know it's a boy MC Dubs, aka the Dancehall Daddy.
Let's go pussy a fita. Nigga la wet wet pra pizza. Ngala la ma shot wet tequila. Nangu my sister uyangina. Ain't twana. Iswa let's go pussy a fita. Nigga la wet wet pra pizza. Ngala la ma shot wet tequila. Nangu my sister uyangina. Ngala my sister when I baby get. Uba no sock chair. Fully faster versus fully second. Uma no plaster. La pinja ka kuko bati fedi level. Kamba no 99. I can see it. I'm a speed. I'm 99.
Mwanangu leo bosi kasariwa. Kuno taratibu tapariwa. Kwanda shukurani. Ziende kwa manani. Wazazi ndugu majirani.
hata keki ipo mezani. Bosi kasariwa, ai bosi uzidi barikiwa. Punguza marafiki wa mitandao, makina marafiki nao haso nao. Hatutaki machawa wa mitandao, kata keki na wano mechuma nao. Bosi kasariwa, ai bosi uzidi barikiwa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Sebenze ngaku, ufuna micro, injele funa effects, 100 shoes, sebenze ngaku, haiku. Everybody came sebenze ngaku, ufuna micro, injele funa chinako, 100 shoes, sebenze ngaku, haiku. Haiku, everybody came sebenze ngaku, ufuna micro, injele funa uholi, 100 shoes, sebenze ngaku, haiku. Haiku. Msebenze kaku, ofuna my crew. Injele funa effects, handle you. Msebenze kaku, asambe, jowe.
Kanunu wa simu, kampanye mwali kwa jana. Kanunu wa simu, kampanye mwali kwa jana. Ati kanunu wa simu, kampanye mwali kwa jana. Kanunu wa simu, kampanye mwali kwa jana. Ati kanunu wa simu, kampanye mwali kwa jana. Kapoko kanunu.
Thank you.
leave her with. Away. Away.
It's DJ Sub.
Away.
Mtoto toka niona kati mpendeza kaona dori na yote tungini ya meza ananangalia huku macho nalegeza na mimi napimia kidutusu nitembeza huyo mtoto toka niona kati mpendeza kaona dori na yote tungini ya meza ananangalia huku macho nalegeza na mimi napimia kidutusu nitembeza mwambie hapa mtuni buruda washa hata kitu buruda na kama sio case na kama uko fresh hapata mikazi buruda nikamwambia hapa mtuni buruda washa hata kitu buruda kama sio case na kama upo fresh hapata mikazi
ananiuliza nani jina lako
kama na mimi kujaiva kama na mimi kuko kama na mimi kusaika
akaniuliza ubani kama lako
kama na mimi kujaiva kama na mimi kuko kama na mimi kusaika
si mtoto alivyoona venye nimepoa
alivyoona venye nimepoa
yeye yeah, akanichukulia poa na mwanenu unavyojua kukomoa na kuwaga kama natafuta ndoa nauliza niendele niache
kwa nini uache kama umeanzisha twende mpaka asubuhi
nauliza niendele niache
kwa nini uache kama umeanzisha
wewe kumi number one huyo mpenzi wako unifanya nini
kiwanja nipo hapa kuruka panja mara moja moja na mutaga ganja
hizo
ikae kiganja
nice baba got it for a blessing living in my life no stressing music is my dream I'm chasing ukisikia nimelewa nitetesi onani never enter na biti piano za kisasa na tibiti mwendo wa kwa hiko tunayarudi you can tell sijalewa ni kusuri leo
sijalewa sijalewa
Sipola la macho, hauna chako umeuawa. Ukikimbia bato, weso komando ni kawa. Uku kina cha bahari, umezo ya kuoga kwenye buawa. Uku mekuja sayari, haina kunguni, haina chawa. Kapagawa, manyanga, madawa, ni mungu anagawa, ndo anayenipa power. Tuko kwenye rush hour, kutoka bila shower, kula bila kunawa. Ukijifanya rude, ni mwenye nimepinda jambazi masudi. No cash, no food. Baba utakula hiyo attitude. Ukiletea mood, mendo napendaga sana very good.
Very good, very good.
No cash, no food. Hapo utakula hiyo attitude.
Moya we.
Get ready for
unforgettable.
www. Download the application. Tunapenda penda kujua inavyokwenda situation. Okay. www. Download the application.
Moya,
moya, moya we. Tunataka information www. Download the application. Tunapenda penda kujua inavyokwenda situation. Okay. www. Download the application. Radio imemeza kada, hawana nyimbo washa sada. Kitumbua kimeingia mchaga, mbona wata wata ba, ba. Propa propaganda, mara kimeshuka kimepanda. Kuleta pigo za kisha ba. Moto, moto, ma, ma. Ukijifanya rude, ni mwenye nimepinda jambazi masuri. No cash, no food, hapo takula yo attitude. Ukiletea mood, mendo napendaga sana very good.
Very good, very good.
No cash, no food, hapo takula yo attitude. Wea we, sunataka information. www. Download the application. Tunapenda penda kujua inavyokwenda situation.
Okay. Www. Download the application.
Nilishasikia mtonogesho na mdarasini, mana sio jina anataja mpaka ubini. Tena kiumwa huaga hata kikwinini, anachokitaka kuniona mimi. Tena mkaka kwangu ndo kavola, yani mazima kwangu anashaka wako takuja tumoro, yani kazi. Kitaka ukiwasha tunakiwasha.
Nasema pole, wacha nikupe pole.
Najishawa ebu kumpungeni ngebe owa kipanga funishusha basi Yesu ni bebe. Animeama bagala shoka yangu nipo sinza madukani, nakaribia kwenda Uturuki misi nitarudi mwakani. Zile picha zangu mlosema za utupose zimenipa profesa, amenipa gari naendesha ona lafyo watesa. Basi shhh, keep quiet, haya ndo maisha yangu. Sema na danga basi nye siyo lepo zangu. Basi shhh, keep quiet, haya ndo maisha yangu. Sema sema na danga basi nye siyo lepo zangu.
Nimeama
gala shoka yangu nipo sinza madukani. Nakaribia kwenda Uturuki misi nitarudi mwakani. Zilipicha zangu mlozemba za utupu zimenipa professor. Amenipa gari naendesha ona love ya watesa. Basi keep quiet, haya ndo maisha yangu. Sima sema na nanga basi nye siyo level zangu. Basi keep quiet, haya ndo maisha yangu. Sima sema na nanga basi nye siyo level zangu.
Nipenda walai squeeze kibosi acha njidai. Penzi limefana kama suti na tai. Imenoka raha tu chumbani bapana bapana. Kitandanya na nishaza shashere. Nimeoza moyo maini paka bandama. Kendo kucha kani kuna kipere. Asa weze mula tulali.
Kitanda cha moto
wakubwa tunakesha kulala kwa chiwato. Usiku ndo hatari.
Moto ya moto
tunaziama sayari.
Yani jojo ya jojo.
Mina yeye bam bam bam. Yendo hawa mia dam dam dam. Wenzenu penzi letu dam dam dam. Mina yeye dam dam.
Añala mosia ya cora cara. La cara cara pedao taga. No, 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 da mira. Na que na que no, 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 da mira.
Nisha ajipata nipeni nafasi.
Kumiza kwangu nina wawuthi nini. Keleleza nini jamana wauma nini. Wewe mna wako, nini na wangu. Wivu wa nini, wivu wa nini. Kitaza kwako, nini na zangu. Chukiza nini, chukiza nini.
Waiteni paparazi warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza. Naimwita yo baby, kumbe nayo na baby. Oh, nimuna kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mingi dunia na mistresi siwezi. Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu.
DJ oh, Sub
kilicho mponza fala, kuchona simba kumbe swala. Kasama kwenye penzi utwara, badala kusaka miamala. Ayo, toka ngeti pesa, sana pendeza. Na tena na enjoy wanangu maumbo. Wakati nasoma na kamwili kana nona. We mwenyewe si unaona yani. Aina sema bora.
Bora ni njoo. Maisha mafupi ni siku. Yani nini tese kero.
Nini tese kero.
Jiunge nami upoze ko.
Jiunge nami ni.
Bora ni njoo.
Slicer.